qui un père et quoi mon âne you go on pie yo a cause in the car coco bula un gagna muto yeah sure lo coso con te la coro fu yampi tu monesse io ma se ira me kesa uri ci fu za tu mutima ki come na chanche ku okwibagi kubonkunda naja kanumba ko ahindutse ko ho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko Nguru kunda nirusha Nomumona uzamumenya Nawamusimbura 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 Ibyo hagaciro kubona bikaku kingiriza umutima uraba maso gasaro natoye irukiru kusika ugasiku kusanga Kinisha, umutima wundi kuko abafite uwa mukunda igihe kizaza twari kwe n'abandi atari wowe chenku okwibagi kubonkunda naja kanumba ko ahindutse ko ho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko Nguru kunda nirusha Nomumona uzamumenya Nawamusimbura 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 Now I'm a symbol. Now I'm a symbol.